sa DJ Scopi B Ayu mukama katonda wange
Zemu masokonga
mkusaba ununga miondere Zonda gekuweri tufu Nzijemu vienzi vino mutari katufu Banji viva sobete bakala ngweyo na ye
Mungira manyi ndabe kubirinyi msenyi
Sute katonda wali te wabachiganye Wali eyo tokiriza sitani akutunye Kiriza bukiriza mukama kuonye Kiba mugamba buliche nkola nkulembera Sitani wanategango butego mpabula Onola banchamye ngangolola Sitani mulimba nyo tondeka kukwerera Yeka mubutanga kutondeka kupirira Yegwa nampanga echo kukola Sabye mukama bambi tegerera era ndairo butakwerabira mulinya lyo wakulu eye wala kweraba no musai kwe yatukula anamukondera yo yajoku wangula mukulu siburenga wokutula nzikiriza mchendi tonanja kuwangula
ndira manyi ndabe kubirunyi mseno
Wakana, ogambye ki?